Blackout Media. ZLatestMusic.com.
Hello, exile, can't go to shape. I come from your movie, busy at the bottom. I come with my body, come back. Go, calling it up and get a shot at the Kalena Kulava. Go, a panic comfortable. Oh, Nintel, of course. This alula minya spana sauce. Yeah. Pamene patape unanisi ya weba na nidop. Sembe ni kari na iwe ya sembe ni kari ni gona sop. Pamene patape unanisi ya neba na nidop. Sembe ni kari na iwe ya sembe ni kari ni gona sop. Kale na kula bako, apandi kamfatepo. Nintele love course, desalula minya spana sauce. Yeah. Waleti lokanisi ya shaka sange chite mwiko chamano. Hatini za kakota nekate kwa tini kya mano. Hapa ulibize pafoni, kange to me I'm sorry. Cause right now I'm enjoying. Choka pe unaendela ni joy. Hapa wanani kuililila, pepa za unani tailila. Wanani dobalo ni mama tila. Kumutima kunange na kore. Kale na kula bako, apandi kamfatebo. Nintele love course, desalula minya spana sauce.
Kale na kula bako, eti mbwelele no mano we. Dete nyugo zepato, lonze kula sole zapato yeah. Epo na kujila njenda na feva. Neli lapila kuwe shanya neva. Neli naka ukuto shanya leonze daily daily. Epona kujila njenda na feva. Neli lapilo kuwe shanya neva. Neli naka ukuto shanya leonze daily daily. Oh yeah. Kale na kula bako, hapa ndika mfatipo. Nintele love course, desalula minya spana sosi. Pamene pacha peuna nisi ya weva na nidoka. Sembe ni kali na iwe ya sembe ni kali niko na sopa.
Pamene pacha peuna nisi ya weva na nidoka. Sembe ni kali na iwe ya sembe ni kali niko na sopa. Kale na kula bako, apandi kamfatebo. Nintele love course, desalula minya spana sosi.
Blackout Media. ZLatestMusic.com.